We're here.
It's Marsha, the rhythm boy.
Yeah. Henry Masamba.
Look.
In the stillness of the night, ndima gwida ndima nta, puti ndima gona wasa tziwa, kuti kunja kulinji. But when I think about your love, ntima wanga umalimba, puti ndima tziwa mulinane, nipo simangande tae. Olo waombe bwanji na mondwe, you never leave, you always there. Ndani yanga ndikonde, mene mumandi kondela. Dani yanga teteze, mene mandi tetezela. I feel secure in your arms, oh Lord.
Wewe nga mafuta satua, this I know. Ilungu na lenga tulokwa masingona. Because you love me, simu otela. Because you love me, yeah, yawe simbona.
Kuti mundi iwale kalandira jome mafuna magu iwala ndi mabwela sasika ndivuta kukukaka mina chikondi chanu mandirandira mumandibwesa ine ndikasojera chani chikondi malire sichiwadziwa tulondi lanu koma simulidziwa ino simuwotsera chivanda inu bwezi ndilinda kundidalitsa pamaso pa ada chivanda inu bwezi kulibe ndibatsani zisileva negolide
wawenga mafuta satuwa this I know.
Nile ifatima wapatsa ndalama chalinga ati tetezele koma poti na wondi antu amagona koma poti na wondi antu amatopa ndikugona koma ino simugona ntawizo simuti yanganila. I can only imagine muta yasa kugona tita kuona maloza. Muta yasa kugona tita kusia kubuma pati kolonse.
Wawenga mafuta satuwa this I know. Inumu na lenga tulo kuma sintuna. Because you love me,
inumu mandikonda
simu otela. Because you love me, yeah, yawe simbona. Wawenga mafuta satuwa this I know.
No.